hati kwa madawa dawa. Niko vipi na cheki wa super wakilegeza Tiko madawa dawa. Niko vipi na cheki wa super wakilegeza Down the block wa baby. Tiko madawa dawa. Niko vipi na cheki wa super wakilegeza Down the block wa baby.
Wanaluka juu baby mama, down to your hips both mean pleasure. Niko liji tofauti ya kina meja, let the beef time in the vapor. Dema kwa number ya diaper, niko upper so manye kuponga. Namna peda kukuzoza kutunye madawa, nino mzewa na flaki wa leta kuma kutepeza. Lijai kijeta beef nikiwa kwa manzongo ataleka nishiki. Niko abila ta kutete kwa misali na kamari kuna matai meshikumi. Niko jeans katika ya balina wa super danya meri meri halima ata wana haya chiki nido raida na ino mjiwa la hudi mtoto.
Misiko madawa dawa, niko fiti na cheki wa super wakilegeza down the block wa baby. Misiko madawa dawa, niko fiti na cheki wa super wakilegeza down the block wa baby. Siko madawa dawa, niko fiti na cheki wa super wakilegeza down the block wa baby. Siko madawa dawa, niko fiti na cheki wa super wakilegeza.
Bro, you're taking too much. This guy belong to Walmart. Otherwise never trust a human. Reputation will not sell a human. They need their children to a human. We are the next one to be the king. Julius King. Julius King. Fine, fine, Baba Mister. And from now on, talk to Nikita. This wife kuzunguka ukuta. Samohong and Lupita. Nando mina taka kupita.
Fine, fine, Baba Mister. And from now on, talk to Nikita. This wife kuzunguka ukuta. Samohong and Lupita. Nando mina taka kupita.
It's a Madonna beat.